Reka nongere mbasuhuze abakunzi ba radio iteme. Ni Turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba kikaba gitangiye. Ikiganiro cyacu turagitangira kuri situation yo mu karere. Nk'uko mubizi haravugwa byinshi cyane kubijyanye n'intambara y'Ubugande cyangwa se ingabo z'Ubugande zinjiye muri Congo guhiga imitwe ya ADF. Nubwo ibyo bintu bitari gitangaza cyane cyane ko byari byarabaye publié, byaravuzwe kenshi cyane mu itangazamakuru ritandukanye, ndetse ko uwo mwanzi wa leta y'Uganda amaze imyaka n'imyandiko muri Congo, ntabwo ndashobora gusobanukirwa na gato n'impamvu uruya rugamba leta y'u Rwanda yarugize urwaye. Ni iki gituma buri statement ikozwe n'umuyobozi wa operation hariya baza kuyijora, baza kuvuga bati no ntabwo arabeshya, nako arabeshya, ntabwo aribyo avuga, ari contradiza. Ibibajyanye hariya ni ukugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Babuze aho bahungabanya, babuze uburyo bahungabanya, birashoboka ntibahanye imbibi. Kuki bavuga ko ibyo leta ya Uganda ikora bitari justifiye? Ese ko bari muri Mozambique, ko ndavuga RDF na FPR na Kaga, ko bari muri Mozambique bakaba baragiye Congo inshuro 100, niki gituma ubu ruriya rugamba buri munsi aricyo bandikaho, aricyo bavugaho muri propagande? Kuki byabateye wasi wasi? Ariko nanjye ndibo hari ibyo ntashobora, yende ntabwo nabarenganya. Impamvu ntashobora kubarenganya ku ruhande rumwe, hari ibintu ntazi niba ari coincidence. Igihe Kagame yagiye i Kinshasa, muzi ko ari hostile, ni ahantu ubundi n'ahantu utavuga ko Kagame yahita yisukira. Azi uko yofendinze mu kwega, azi uko yofendinze Abanyekongo, azi akavuga ati reka njye i Kinshasa na relation ze n'Abanyekongo, ariko akiyahurayo. Yes, uri under protection y'igihugu cyagutumiye, birumvikana nta kibazo, umutekano we wari garantite, wari wizewe. Ariko nyuma yuko avuyeyo, umunsi wakurikiyeho amaze gutaha Kigali mu Rwanda, mwarabyumvise ko Tshisekedi yabwiye, yaravuze ati muze mwambuke, approval, ubusabe bwari bumaze imyaka buremerwa. Ese haba hari impamvu runaka we yaratumaga? Hari impamvu yagomba gutuma icyo gihe cyari imminent, kigomba kuba icyako kanya, byaba se bifitanye isano n'uruzinduko bwe? Ibyo simbi. Uyu munsi Kagame nabwo avuye agiye muri Tanzania, yabanje kumarayo umunsi umwe mbere y'uko ibiro runyirizina bibaho, bivuze ko nyine hari ibindi zindi contact yakoraga. Yes, ni umukuru w'igihugu ashobora kuba afite izindi interahamwe n'ibindi n'ibindi. Yes, birumvikana. Ariko murabizi ko mu gihe hari ibikorwa nka biriya bya independence, mu gihe hari ibikorwa nka biriya by'iminsi mikuru byabaye muri Tanzania, kayenda mbonera akanya kwintroduza ko uyu munsi muri Tanzania bijihije imyaka 60 y'ubwigenge. Kagame, Uhuru Kenyatta, wa Kenya n'u Rwanda nibo ba president bo muri East Africa bahahuriye. Uwe Burundi ntiyagiyeyo, Museveni ntabwo yari ariko yavuye vuba ejo bundi, Tshisekedi ntabwo yari ahari, uherutse kwemerwa, Sudan ntabwo nigeze mwumva, South Sudan, ku buryo yenda byo yaba ari nawe ubatera cyugaze bakaba uncomfortable. Ndetse byanantangaje kumva Kagame ashobora gufata inzira akajya kwicara hafi ya Kikwete. Muraza kubona kuri YouTube ku mafoto turi buze kubasange. Ntabwo ubundi umuntu ugira ikimwaro ntabwo ibintu nka biriya yari kubikora nyuma y'ibintu yavuze kuri president Kagame. Nta soni agira, rwabuze soni koko, nta kimwaro agira. Ariko aragenda yicara aho ngaho bamwicaza muri 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 icyo gisharagati cyangwa se muri iyo table d'honneur, azi amagambo yavuze, azi neza ko Perezida Kikwete ari hariya. Cyakora uko bamwakiriye bingana n'agaciro ko kafite. Nabozi mbibona rugema bivuga ngo yasuzuguye Tanzania, ntabwo nabyita ko yasuzuguye to that extent, ariko ntabwo ari cyo yari ategereje kuko Uhuru Kenyatta bamutinzeho, banavuga ko wari buhasigare kandi ko nyuma y'iyi visite bazakomeza bakaganira. Hari byinshi ndi bugarukiye kuri uruzinduko rwa Tanzania, maze kwakira mugenzi wanjye Benon, nizera ko ndiwe mfite mu kanya muri studio. Kuri ibi bintu by'Ubugande muri Congo nibyo gutega amaso, nongere mbisubiremo, nibyo gutega amaso kubera yuko Leta y'u Rwanda irandika buri munsi, iravuga amateshwa buri munsi kandi ntihisha ahihagaze. Bagiye guteza umutekano muke, kwambuka kwabo hariya nuko kwibazwaho. Yes, nabonye na brigade nako na general Fulu Katumba Wamala uriya wari warashwe wahoze ari umukuru w'ingabo za Uganda, avuye muri Congo avugiramo discours kubera ko ariwe minisitiri wa transport, avuga ku bijyanye n'ibikorwa bigiye kubakwa. Bati se ariko u Rwanda ruti ese bagiye kubaka imihanda n'umutekano, ni iki bajyanye? Biba kureba hiki igihugu ari Congo ko atari igihugu cyanyu, ko atari cyangugu bagiye kubatagiye kubaka cyangugu nayo yenda mwayireka, numvise nayo batarayishyiraga mu maminisitiri muri za perefegitura n'izindi, ko atari Nyagatare, ko atari Kibungo, ko atari Kigali. Ikibazo kiriye batimye ibyo byabajyanye kubera ruzindo rwabo cyangwa se hariya muri Congo, ati byabajyanye bigomba kwitabwaho, ati birebwe rwose n'ijisho rya microscope. Cyakora nanjye ndabyizeye ko Leta y'u Rwanda ntabwo mvuga ko ikwiriye kureajesta uko yareajesta, ariko mfite amaguye n'amanyanga nk'ayayo, nanjye byantera impungenge, nanjye byantera impungenge. Ubwoba bwabo buri justifiye, atari uko buri legitime, ariko kubera amaguye n'ibintu bakoze n'amahano bakoze, kumva Uganda occupying a territory muri kariya gace, nta kuntu u Rwanda rutabigiraho ikibazo. Kandi urabona ko ama statement y'abakuru b'ingabo, ba chef operation, abavugizi bose baragenda bavuga ati turiho turamuvinga neza, turakomeza kugenda twava nta gahunda bafite yo gusubira inyuma. Barakomeza bavuga ko bageze aho bakoraga za formasi bahasenye, ariko baracyakurikiye umwanzi aho azabageza rero hose. Nawe urabyumva uko cy'u Rwanda rufite ubwoba guhenda cyetse n'abataraho bahurira nabo, ariko ntabwo mbivuga ko hari aho bahurira, gusa kugira ngo bakomeze kwikanga, bakomeze kwishisha deployment y'ingabo za Uganda muri Congo, ziri muri Somalia, zagiye henshi cyane mu bikorwa by'amahoro. Kuki mufite ibibazo? Ahubwo niwe mugomba kwisuzuma. Ndaza kugaruka kuri USA Democracy Forum yabaye uyu munsi, izamara iminsi ibiri. U Rwanda ntabwo rurimo, Imana ishimwe, u Rwanda ntabwo rurimo, kuko ubundi bari baramenye kuzajya baba nk'abana ngo bavuna umuheha bakabongera undi. Ibyo bakoze amanyanga yose bagiye bakora yigeze agira isomo abigisha, kubera ko bakomeza kubemvita kuri table d'honneur ku mugani wa Kagame. Nahoze ndeba ukuntu barimo bavuga bisararanga ngo kandiho ngo bamufunze, ngo kandi ngo birashoboka ko nako ngo bamufatiye sanction, ngo bamufungiye ngo se sanctions za magnesti as, ngo kandi ngo ibyo bavuga ngo banza harimo Rwanda. No, nta rurimo, nta naho bihuriye, ngo kubera ko ngo ibyo ngo magnesti ngo bivuga ngo nubwo byaba ngo nationality cyangwa se ngo political views cyangwa se sexual orientation cyangwa se kimenyi, ni ukubera ko izo elema z'iryo tegeko rivuga ngo iki cyangwa iki cyangwa iki cyangwa iki cyangwa se iki n'iki n'iki, ariko ntabwo bivuga ngo naba nationale bari no shobora kuba ari iby'Abagande, hagati yabo ariko kubera ko banemera na investigation bakinjira bakajya bakabaha access bakajya muri investigations bagakora iperereza bakakora findings bakuvavanya ku Rwanda nta nubwo banemera na investigation kandi noneho mutagira ngo rwarabasimbwe kubera yuko abadepite babiri babongereza kandi babandi bita ko ari ari ntabwo donc ntabwo ari depite wo mu shyaka rimwe rya Labour Party gusa iyo leta ari ku butegetsi nubwo ifite ariyo rya minorite ariko ndavuga kuba ari ryo rifite abandi ba benshi ukurikiye aba conservative cyangwa bita ba Tories bariya ba depite bombi bariho baraproposa ko n'u Rwanda harimo Businge kandi muzi ko bari bashatse kunomina mu rw'ambasaderi mu Bwongereza n'undi umwe batavuze izina ko bagomba kubafatira ibyo bihano ntabwo rizarenga rero Magnitsky Act n'abantu ntabwo bifatira ibihugu kubera imimite nk'igihugu muri rusange ariko individuals abantu ku giti cyabo bashobora kugira uruhare mu guhonyora uburenganzira bwa muntu abo bantu bagomba barabibafatira bafite ibyemezo bihagije ibyo rero leta y'u Rwanda ntabwo yakwiye gusimbuka ngo burigira ngo nakongo meje general kandi ho ngo yafate no Magnitsky Act n'u Rwanda bazayifatira mu cyuho ejo bundi bazavuga findings zabo kandi iriya komite bari abantu bariho basabira ibihano ni aba Tories cyangwa se aba conservative hamwe n'aba Labour Party ni ukuvuga ngo ntabwo ari ishyaka rimwe mu Bwongereza kandi byanze bikunze ikibazo cyabo bazakiga gukorana amajwi yabo ari hanze aho Kagame rero we ashobora no guhomba kabiri ashobora guhomba ambasaderi urabizi ukuntu atabihandoringa neza ashobora guhita yirukana n'iwabo mu Rwanda cyangwa se agakora amahano dore niko ameze n'ubusanzwe akihemukira kirasa mu kirenge cyangwa bakafungira n'abandi icyo gihe bazaba batanze ubutumwa bukomeye cyane ku Banyarwanda baharanira uburenganzira bwabo n'igihugu bwabo bariya badani bande birirwa bahohotera abaturage bazatangira kujya bikora bihishe cyane cyane yewe kambabwira undi muntu uzaburimo nubwo bavuze ngo ntibamuvuze buriya jano ruhunga ari next kuko ari we wakiriye basetse abagena muri bita ari we ari in charge ya tortura n'ibindi siwe n'abandi bose banyura hariya muri bita maze uzarebe biriya bigira nibatangira none niba afite n'abana biga hehe n'abandi no gukangura amaso abanyarwanda igihe cyabo kizaba kimaze kugaragaza ko impunite irangiye beka ne gutinda muri introduction ndashaka guha ikaze Benoni nanageze ikibazo cya connection ariko ndizera ko cyakemutse mu kanya ndaza kumuceka mu Rwanda dufite audio ahangaha ebyiri ndibuze gushyiraho of course ikibazo cya urubanza rwa Rwigara mu manza zitarangira ahandi baburanaga n'umbaburana mu mujyi wa Kigali turaza kumva reportage yakozwe na BBC ndetse na VOA kubijyanye n'itangazamakuru itangazamakuru mu Rwanda ndetse ubwisanzure u Rwanda ruri ku mwanya ushimishije niba ushaka amahoro udashimishije niba uririya ngoma uri intore unashyigikira ngoma kuko urashimishije kuko bigerekana ko nibura bazi aho bahagaze bazi aho bageze bazi ko bazi iyo position bafite bazi iyo rank bafite mbere yuko nkomeza ndashaka gutangirira kuri iki kibazo cya Tanzania noneho ariko mbere yuko mbijyamo byose reka numve ko Benon yaba yageze muri studio reka nongere nguhe ikaze kandi ngushimire Benon kuza kwifatanya nanjye muri ikiganiro ndibaza ko ngufite na nagize ikibazo cyo kukonekta muri studio ariko niba unyumva tuza abadukurikiye maze muze ko mikoro yawe imeze neza dutangiye ikiganiro cyacu
Ego ndakumva Jean Paul, ndagusuhuje n'abandi bose badukurikiye. Ubwo ndayitizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Urakoze.
Hagutindiye Benon, urakoze cyane. Ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru ya Tanzania. Tanzania yagize, uraza no kuvuga no ku bindi turi bugarukeho byose, yagize independence y'imyaka 60. Impamvu ari inkuru iri relevant ahangaha kuri Radio Iteme ndetse no muri opposition ndetse no ku Banyarwanda muri rusange, nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye guhagararira igihugu. Ndagira ngo mbanze mbwire abantu ba postinze bavuga bati se Kagame yagiye muri Tanzania arangije ahagararira u Rwanda muri Qatar, muri kuba berekanye video ngo yavuze ku bintu by'uburezi, nyabuna ibyo bintu ni distraction. Kagame yatanze discours cyangwa se recorded message y'iminota nk'ibiri, ntabwo ari ukuvuga ngo yayikoze uyu munsi. Ni ibintu byakoze kuri online kandi n'imyenda yari yambaye iratandukanye, n'ibintu bisigaye bikorwa kubera ko bikora mu buryo bwa online, bashobora kubi-pre-recordinga akabyohereza. Nicyo cyabanje Kagame yari muri Tanzania. Sinzi ko no kwirirwa tujya kubivuga ngo yari muri Tanzania, ntabwo ari byo, ntabwo ari maske ye, ntabwo ari Sofia. Biteye n'isoni kubona ko tuzajya dufata n'igihe tukabisobanura. No, ni ibintu biri pre-recorded, yohereje muri Qatar, ariko presence ye yari iri muri Tanzania. Ese musanga abantu bose ari abasazi nawe ari abaperezida bose na Suluhu Hassan cyangwa keretse niba na Suluhu na bari maske na bari Sofia? Ariko sinshaka kujya muri iyo deba, ntabwo ibyo ni ibintu rwose bidakwiye kudutesha. Ni uko gusanze ko hari reportage nabonye bakoze bati ni gute yabaye ahantu habiri icyarimwe, kandi nabo babizi ko bimwe yabyiyemo, ibindi yohereje audio cyangwa video, bigaragara ko batambaye kimwe. Ndagira ngo ngaruke ku byo narindiho kuri iyi representation, Benone ndetse n'abadukurikiye. Kagame kujya guhagararira u Rwanda harimo ibintu byinshi twabivuga. Cya mbere cyo agira independence, ntawe ugimenye igihe yabereye igihugu cy'u Rwanda, wagira ngo cyo ntabwo cyavuye mu bukoloni, ntabwo cya dusfeta independence. Independence ya Kagame ni le 4 juillet, ni yenye nyakanga, kubera ko we kubwe niho aba yizihizwa nk'umuntu. Ntabwo rero byumvikana ukuntu ajya kurepresenta igihugu ku bintu bya independence. Ni nko kuvuga ngo ataye amafaranga, kuko ntabwo yemera iyo procedure, ntabwo yemera icyo gikorwa. Yaba yatemeraga yahera mu rugi we, twabivuze igihe yohereza Ngirente i Burundi. Ni gute ujya guhombya amafaranga y'igihugu ngo ugiye kurepresenta muri independence? Niba ufite ibindi biba byakujyanye, ugiye gutera inyoni ebyiri n'ibuye, nako inyoni ebyiri n'ibuye rimwe. Ikindi, reka yenda si haraka audio inashobora kuza kukabakinira namwe mukisekera. Nubwo bakoraga ibintu by'umuco n'ibintu bimeze nk'umuvugo, sinzi Benone ko abikurikiye, hari umugabo wavuze ati tumaze imyaka numvise bikabije nawe uko yabivugaga ati amahoro, nkaho yakavuze ati amahoro ararambiranye, tumaze imyaka n'imyaniko turi mu mahoro, twaguze ibikoresho n'ibindi bikoresho buri gihe turagura tukiyongera mu bumenyi, atariko ibi ntitubigera tubona igihe aho dukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare. Ntabwo ari umusirikare yenda n'umuntu wakoraga imivugo gusa, aravuga ati ibibunda n'ibidege n'ibiti bya gisirikare za blende ntabwo dufite, ntitubikoresha kubera amahoro. Benone n'abadukurikiye aravuga ati bwana mwicaranye na Kagame aho ngaho, nimubishaka ndaza kubishaka gishyiraho. Ati mwicaranye na Kagame aho ngaho, ati mumuganire na Kagame turebe aho twajya gutestinga ibikoresho byacu. Mu yandi magambo niho kuvuga ati ni troublemaker, ni gashoza ntambara, niwe muntu ujya kurasa ibisiga n'inyoni ni hehe udafite yenda n'impamvu Kagame sinzi niba biri yabishimye ariko biri abamucyuriye aho bari bice bati ndaza kwikiraho ndibaza ariho byakumvikana neza ikindi chaka guherekeraho mbere yuko nongeye kuguha ikaze byana Kagame yagiye hari ahantu niho gusaba uwo yimye na nabivuze mbere ariko noneho s'il vous plaît hariya bavuze ba president baba tegetse kiriya gihugu igihe cyo naho bageze uyu munsi Kagame mu myaka 60 bamaze bizihije bamaze kugira independence Kagame amaze kimwe cya kabiri cyayo ari ku butegetsi reka mbese mwumva akaririmbo ka baririmbye wumve uburyo babisobanuraga bavuga ba president baje kuba tumva ururimi rw'igiseri baravuga bati urugendo rwatangiwe na Nyerere mwalimu Nyerere Ali Hassan Mwinyi ararukomeza Mukapa nawe araza ararukomeza haza Jakaya Kikwete nawe ararukomeza John Magufuli nawe araza ararukomeza bati none uyu munsi nawe madame mama Samia Suluhu Hassan nawe ni umwanya wawe ni gihe cyawe kugira ngo na ukomeze urugendo uribaza aba president bose barimo kuvuga Kagame yarakwiye kujya hariye president wa Tanzania arahaguruka aravuga ati ndagira ngo twongere duhe ikaze president Uhuru Kenyatta wa Kenya iwabo bari mu matora ntabwo azongera gutumirwa ashobora kuba rwo rugendo rwa nyuma akoreye muri Tanzania nk'umukuru w'igihugu ataraguma ahangaho undi munsi ashobora kuzagaruka ubutaha tuzamwakira nitunamutumira azagaruka ari retired president Kagame ujya kwicara hano nk'aho ngaho gute nta soni ugira koko reka mwumve uko babisobanuye muri iyi ndirimbo
tulikuwa na vivuko bitano tu enzi kizo
tataduna gatera sirina gatu
hatukuwa na madaraja ya juu yani flyover
tatatuna yo mengi
tulikuwa na kilomita 1,300 za lami
sasa zaidi ya 11,000
uwanja wa ndege mmoja
tulikuwa nao
ila sasa
vingi Ariuja,
ariuja,
ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariuja, ariu Mmoja naye kaendeleza Mama Samia zamu yako kazi na iendelee.
Tekanongere mbahika ze ndetse mikaze benon nubwo majwi yabanje kugorana ariko aha babisamarizinze kwerekana ko igihugu atari umuntu ndetse ko nubwo wagitangije atarahari ariko buri bantu bose babarikoganaye wareba u Rwanda ugasanga nta numwe wareba ugahubwa uti nta wundi muntu ashaka kwerekana n'umuntu umwe gusa n'uyu munsi arashaka ko batangira amateka y'u Rwanda muri 1994. Perezida Samia Suluhu Hassan abwira mugenzi wa Kenya ati nugaruka uzagaruka uri retired president. Ibyo ntibashobora gupfa kubivuga ku Rwanda. Ndabizi ko bikurikiranye Benon deka nguha kanya nawe ubwo ndaba nshaka iriya audio yuri ya mu Tanzania wacyuriye Kagame ko ari gashoza ntambara mu gihe ufite nawe ukora testament kuri uru rugendo ndetse kuri independence.
Urakoze Jean Paul. Nabikurikiye koko ni ibintu by'uburyarya biteye ubwoba cyane kuko iyo ugiye kureba ukabona Kagame arifashagiye mu minsi mikuru ngo ya independence kandi koko nk'uko wabigarutseho mu kanya iwacu mu Rwanda independence itajya yizihizwa ni ibintu mu by'ukuri koko biteye isoni biba bikwiye gutuma abantu bibaza iki wagira ngo iwacu bahambye umusazi. Buriya hari mpere nko kuri icyo cyo kuba citizens independence hari impamvu bakunda gutanga bakavuga ngo independence yabaye ariko hari igice cy'abanyarwanda cyirukanywe mu Rwanda ubwo cyane cyane n'abanyarwanda tutsi bari barahunze guhera 59 na mbere yaho ariko abantu bakwiye kumva ko independence igihe yatangwaga ntabwo yari ihawe perezida cyangwa se yari ihawe ubwoko bumwe, yari ihawe igihugu kigiye kuba recognized as a republic, as a sovereign country, igihugu kigenga cyemewe mu mahanga ari republika izagira umuyobozi wayo. Aho ngaho ni naho ubutegetsi bw'uyu munsi bushingiye kuba Kagame ari perezida, ni perezida w'igihugu cyabonye uko cyitwa icyo gihe ku munsi wa independence. Mbere yaho yenda iyo byo ngibyo bitaza gushoboka cyakabaye kuba ari igihugu kimwe n'u Burundi nk'uko byari bimeze, ntabwo uyu munsi tuba dufite igihugu cyitwa u Rwanda, tuba dufite igihugu gifatanye n'u Burundi cyitwa ukundi kuntu nk'uko Tanzania, Tanganyika na Zanzibar byafatanyije bikaba Tanzania. Ariko kuba uyu munsi dufite igihugu cyitwa u Rwanda bikomoka kuri iyo tariki, ari nayo mpamvu nyine hariho perezida w'u Rwanda. Abantu rero bacu, abayobozi bacu, kuba batari bumva gutandukanya ibibazo bagiranye n'umuntu runaka cyangwa se nabo ubwabo bafite, ahubwo bakazana inyungu zabo mu gusibanganya ibimenyetso runaka, mu gusibanganya ubutwari bwabayeho, mu gusibanganya umunsi runaka bakawusiba, ibyo bintu bigira ingaruka nini. Ari nayo mpamvu ubona ubwo wavugaga Tanzania ku kuntu bavugaga abaperezida bose uhereye kuri ba Nyerere, ba Hassan Mwinyi, ba Mkapa, ba Kikwete kugera kuri Magufuli n'uyu Samia uriho, bose ari abaperezida bahari, nta n'umwe wigeze uza ngatesha agaciro mu by'ukuri ibyo undi yakoze. Ariko ugasanga mu Rwanda tureke n'abakera bose turetse Habyarimana bavuga ngo leta ye byarangiye muri jenoside yari yejeje abanyarwanda mu mahanga, ariko noneho uze ujye kuri kuwo basimbuye direct, uwo Kagame yasimbuye direct Pasteur Bizimungu, hano na hamu ushobora kumubona na hamu nta diskuru ye ushobora kubona nta bikorwa by'igihugu yari yigerajyamo ibyo ni ibintu biteye agahinda kandi biteye ubwoba ku gihugu byahana kugombye kuba umuntu wa mbere bitera ubwoba by'ukuri ari Kagame kuko uko atreating abandi there is much possibility ko nawe ariko azaba treated birashoboka ko nawe uko afata abandi nawe mu by'ukuri ashobora kuzaba ariko azafatwa kuko mu bintu biteza umutekano muke ni ukudaha agaciro abene gihugu uhereye ku bayobozi ukageza ku muturage wo hasi kuko igihugu ni cy'abantu bose mu by'ukuri mu bikorwa byose byakabaye mu Rwanda tukaba tubonamo tubonamo duhere kuri Pasteur David mu ngaba mbere tubihore kuko abenshi baranigendeye abari ku isi bafite amakosa that's true bagiye bakora nta nubwo wavuga ko uhere kuri Nyerere nabo bose ukajya kuri ba Hassan Mwinyi ukajya gute bose ntago barabamarayika bafite amakosa bagiye bakora ariko ntago bikuraho ko byabaye ba perezida b'igihugu cya Tanzania kandi bakaza no kubahiriza mu by'ukuri iryo yerekanya ububasha gusimburana mu buyobozi umwe avaho undi ajyaho bikaba ari byo bintu byashyize Tanzania mu mahoro abo baririmbaga bashimaga bavugaga bavugaga ko habaye guhererekanya hagakomezwa intego ibyo bintu bakaba barabyoherereje ndetse hakaba hatarabayeho umuyobozi uza ngo yikange avuge ngo ndabona mu ishyaka ryanjye hari umuntu urimo kuzamuka ushobora kuzaba muri bamwe bazansimbura none hagavuga ngo reka mwice kugira ngo hazabure unsimbura abaturage bigaragambye ko ari jyewe bashaka zabategeke kugira imihanda bavuge ko ari jyewe bashaka ayo niyo mahoro niryo shingiro ry'amahoro mu by'ukuri ari muri Tanzania nuko buri muyobozi yumvishije ko ahari ariko ahabereye abene gihugu ahabereye igihugu mu gihe runaka akavaho akagisigira abandi abo bayobozi bamenye ko batari imisozi batazatura burundu ibikorwa byabo bigomba kuba ari ibikorwa mu by'ukuri nk'uko bafashijwe inkoni n'uwo basimbuye bagomba kumenya yuko igihe kizagera bakagomba kuyitanga kuko byanze bikunze hari umunsi bazaba batari no mu isi ibyo wabirebera ko mu by'ukuri nkaba Nyerere yaragiye Mukapawesha ubundi yaragiye wibaze rero igihe hariho umuyobozi genda duhere nko kuri Nyerere wari watangiye ariko akumva ko agomba kweriminatinga abacomrades bose bari competent mu by'ukuri bafite ubushobozi bwo kuba bazabasha kuyobora akagira imyumvire yo kubica kubakuraho bitewe n'uko bafite ubushobozi mu by'ukuri u Tanzania nayo yakabaye iri mu bihugu byazahajwe n'intaka nkuko wavugaga n'ibintu biteye isoni kuba yari yicaye hariya ari kumwe na ba Uhuru Kenyatta bari hafi mu by'ukuri kuva mu buyobozi bagasimburwa mu mahoro ariko mu Rwanda akaba arimo yidoderaho igihugu kandi we imyaka yo kubaho y'imirangire ni ibintu mu by'ukuri ntabwo ushobora kumenya nkunda kubivuga ntabwo ushobora kumenya ubwo businzi bw'ubutegetsi aho bwamugejeje kuko niba abizi ko igihe cye kirimo kurangira imyaka 60 na abantu bose abo batangiranye nabo bahanganye nawe ahanganye almost n'igihugu cyose n'abaturage bose uretse bakeya b'indaba muriho bamuriraho bakamubyinira akamubwira ati bose humura turagushyigikiye akaba azi ko igihe icyo ari cyo cyose azaba atagihari kandi u Rwanda rugasigara ariko akaba nta mugambi afite wo kugira ngo abe ategura kureka gusiga igihugu mu mahoro ahubwo akaba akidoderaho nk'aho ari umusozi azagitura mu Burundi yigizayo abantu bose bakora ubucuruzi bagatera imbere yigizayo abantu bose abona bafite potentials zo kuba bazamuka bakajya mu myanya y'ubuyobozi bakagira icyo bavuze bakagira ijambo aho bose akaba abavutsa igihugu ni ibintu biteye agahinda wibaza iyo yicaye wenyine atekereza akabatekereza u Rwanda akabayeba aho rugana niyo agira n'uwo mwanya cyangwa se ibyo atekereza gusa ari ukuvuga ngo uyu munsi burira bute nyiri ku butegetsi ni ibintu biteye agahinda Jean Paul ari nka high points genda nubwo irrelevant ariko wanayikomozaho ku bintu bijyanye n'amadeni byose byo kujya haya muri Tanzania wabihuza na pressure iri kuri Kagame n'ubutegetsi bwe byanze bikunze Jean Paul Kagame azagonga umuryango atagonga mwango nuko abaswahili bakunda
kurambarira komeza
ego Jean Paul azagonga umuryango byanze bikunze kuko imikorere ye iyo gufata ibintu byo gushushanya abantu gusa ntago bishobora gukora nkungu ubu turabizi ko umupaka we na Uganda urafunze Burundi nuko abagerageza kugira ngo agende agiruka bikoso avuga ubugambo ati ariko mu bikorwa nta gikorwa ari amagambo gusa ibyo rero bishyira pressure kuri economy tuzi ko ngubu nigiye kureba bavuga ko ideni rigeze kuri 71% ariko iryo deni wakwibutsa abanyarwanda ko muri 2009 amadeni yose bari bafite uhereye ku Habyarimana kugeza icyo gihe yari 1,600,000,000 yabaye yarasibwe yose avaho hasigara makeya nka 400,000 bahera aho ngaho ariko ubwo guhera 2010 kuzamura hejuru kugeza ubu ngubu ya in ya out umwaka utashye buri mwaka uje igihugu gisavayivingiye one kumfashanyo kuri donation noneho icya kabiri inguzanyo gweba bakoze inguzanyo kugira icyo akora inguzanyo noneho hakikubitaho iyi fantasy yo kuvuga ngo arashaka kuimpressinga amahanga kwereka amahanga ko afite ibyo akora mu by'ukuri nubwo yaheze ku butegetsi ariko afite icyo akora noneho bigatuma agenda agafata inguzanyo zo kubaka ziriya za convention kubaka utuzu kamwe hirya no hino bidasobanutse nyirayo ntanugeza ngo avuge ati uyu ni umushinga wa leta bice mu nteko bavuge ngo dukeneye kubaka iki ahubwo ari muri fantasy gusa zo kugira ngo abantu baza bavuge ngo reba inzu yubatswe ku butegetsi bwa Kagame za Kigali Arena ibiki byose ibyo bintu rero kuvuga ngo arubakira igihugu madeni uyu munsi yafashe madeni umwaka ukarangira ubutaha agafata ubu ni ukuvuga ngo aho bigeze aho bagiye gutopinga ku buryo badashobora gusubira mu kigo icyo ari cyo cyose ngo basabe inguzanyo iyo nguzanyo iboneke ntekereza ko nariya deni uko barivuga atari ko bimeze koko ni tekinika kuko bakabaye baranabafungiye kera batagifata inguzanyo ariko bagenda eza babeshya imisoro babona kugira ngo bagaragaze ko bafite capacity yo kwishyura ariko aho ko byagenda kose kuko ubu muri mwaka bafashe inguzanyo ntago bayivuze mu byo bavuze mu byo batangaje mu ideni bafite ntago iyo included ubwo ni ukuvuga ngo raporo y'ubutaha izaza iri hejuru cyane bigeze muri 80% n'umwaka utaha bazongera bafate kuko niyo survivor yonyine bafite imishinga yose bakoze ishingiye gusa kugira ngo bagaragaze ngo Kagame dore yubatse inzu convention center dore yagize atya ntacyo bimaze ntacyo byinjiza bivuga ngo bazakomeza gufata inguzanyo kugeza igihe mu minsi ya vuba aha tuza kubona nta mafaranga bakemerewe kubona icyo gihe hazaba ibibazo byo kandi byatangiye uzi ko akenshi wumva ngo abaganga ntibishyurwa barimo ntibishyurwa baki abantu apfa guhanyereza akakomeza kwishyura n'abasirikare ibyo rero Kagame ibyo bintu nibimara kugeraho pressure turabizi ko agenda yimanura yerekeza ku baturage hasoreshwa ibi hasoreshwa umuturage ukora ikintu icyo ari cyo cyose
azagezaho akodeshe n'abantu amazu yabo batuyemo. Turabizi ko ngo abantu basorera ubutaka, bakodesha ubutaka mu gihugu cyabo, umuntu akodesha ubutaka mu gihugu cye, aya ni amategeko ajyaho, ariko ameze nk'ayandi apartheid. Itegeko kuba iyo ntabwo bivuga ko ari rizima, ishobora kujyaho bakagutegeka kuryubahiriza, ariko iryo tegeko binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Umuntu abaturage b'abanyarwanda n'abantu bahatuye guhera kera, ntabwo ubutaka babuhawe na leta mbere y'uko abaho republic cyangwa hajyaho leta, ubwo butaka bw'abaturage babufite ari ubwabo. Kuvuga rero uyu munsi ngo barabukodesha, umuntu agakodesha ubutaka, ibyo byose ni amategeko, ni ibifasha ubutegetsi bwa Kagame kugira ngo burebe ko bwa servicing is loans babasha kwishyura iyi myenda bafata mu ma foreign institutions, financial institutions. Ariko aho biganisha bizakomeza, wigeze kubona abanyarwanda bataka bavuga ngo imisoro ibamereye nabi? Ikiriho nuko bizakomeza kuzamuka ku buryo abantu nubwo baribaka inzu yawe, igihe kigiye kuzagira bagatangira kugusaba ubukode bw'inzu yawe, ugakodesha inzu, abanyarwanda bose bakaba bakodesha n'uwiyubakiye bose. Ibyo rero birashyira igihugu mu kaga, nta mahoro ahari, n'ibibazo biteye ubwoba. Ibyo rero byose nibyo biba uruhurirane, akareba ibibazo afitanye na Uganda, akareba Burundi, niyo mpamvu agenda azerera ajya Tanzania, ajya hehe, areba ati yenda reka ngerageze nkore umubano, nkore iki. Ariko ntacyo bitanga kuko ntabwo Tanzania ijya gushakira amahoro mu Rwanda ngo ijye gusura Kagame ngo batume Tanzania igira amahoro, cyangwa bajye kuyashakira muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Congo. Iyo ushaka amahoro ushyiraho amahoro imbere mu gihugu, mu bene gihugu hakaba umutekano imbere mu gihugu, ni nabyo biguha imbaraga zo gutuma ugira ijambo naho handi ushaka kujya, haba muri Tanzania, haba Uganda, haba n'ahandi. Ariko igihe abo bandi ujyamo bazi ko iwawe hari induru, abantu bavuze induru, abantu bicwa n'inzara, abantu hari ubushomeri, abantu hari impunzi ziri hanze zirwa zivuze induru zitaka zivuga ziti igihugu cyacu ntabwo mu by'ukuri nta gihugu gishobora gufata serious ngo kivuge kuri umuntu muzima. Nibyo bya Kagame ahajya hose nyine, nibyo niko wabizi ko ahandi ho yabaga yagiye, niwe wabaga ari umushyitsi mukuru, niwe wabaga ahawe amagambo ari buze kuvuga. Ariko ubu ibintu byarahindutse mu by'ukuri. Nawe ndacyangaho Jean Paul turaza gukomeza, urakoze.
Uvuze ku Burundi ni kimwe mu ngingo zikomeye twagomba kuvugaho, tugomba ndetse no kuvugaho, ariko kuko ntabyo nta analyse yenda tubwiriye gukora. Burundi mu yandi magambo bwabwiye u Rwanda buti n'abanyabwenge cyane bababwiye bati mwibagirwe ikintu cyitwa umubano namwe. Njye niyo interpretation nahaye niyo interpretation nahaye iyo nkuru nayo niyasohotse kuri Taarifa. Aho bavuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro yavuze ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uri mu nzira nziza, igisigaye ko ari uko bashyikirizwa abantu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bigateza imvururu zabwiye nk'abantu benshi. Mu yandi magambo ni ukubwira ati nibyo nta bindi, mutabaduhaye, mutabadushyikirije, nibagirwe relation diplomatique n'igihugu cyacu. Ni nko kuba kubita urushyi mu mazi, ni nko kuba kandagira mu isahani yari imwe isigaye bose bayireba igiye kubafasha, ariyo barabategereje guhembukiramo. Reba Burundi bubabwira iriya jambo, biriya bintu ntabwo ari coincidence ngombwa pena kuvuga ngo Tshisekedi aravuze ati wi ngwino wowe udwane n'abakurwanya ahangaha muri Congo, injira karibu wowe nta kibazo. oriyemo kera akavuga ati ntabwo dukeneye kongera kuganira na leta y'u Rwanda mu gihe batarafungura imipaka. U Burundi buti ntacyo mutubwira mutaraduhabariye, mu by'ukuri ni isolation yo mu rwego rwo hejuru. Isolation yo mu rwego rwo hejuru nubwo tuvuga ati yenda bazagerageza kwihagararaho kubera ubujura n'ibindi, ariko ntabwo biri ari ibintu bibiri long lasting, ntabwo ari ibintu bimara igihe kinini, ntabwo biri sustainable kubera ko abadepite bazakenera guhemba. Ni nayo mpamvu ubona abantu nk'abariya ba Sabe bafungwa mu buryo budasobanutse, nubwo bakaba badashobora kubashyiraho babwira ati dore icyo tubarega. Kubera iki? Kubera ko nabo ubwabo barimo gustragulinga. Buri icyaha ari icyaha, uzabirebe Leta y'u Rwanda abantu ngo bavuye amategeko ya COVID, abageni bagiye kwibe barenze ku mategeko ya COVID, baje neho barimo bayibingira bajya gusabira abantu bakavuga bati no turabafunga, amategeko arubahirizwa. Ngo abakoze pari bariya barimo ba Jepoli bageze bakavira mu rupfu batinjira mu ngo ngo bakoraga drugs bakaberekana bukaberekana, abadamu ngo bakubise ngo bakoze isoni abandi nabo bakabashyira hariya bakaberekana. Impamvu udashobora kwerekana abantu nkabo bakita ko basonga uba wafunze ba Sabe ukamuvana ku mirimo, by the way iyo ugeze aho wirukana umuntu ku mirimo nuko ufite evidence zihagije yuko umuntu atazakagarukaho, kandi kubera yuko yakoze ibyaha bishobora gutuma atabigarukaho. None se ko abandi bose mwihutira kuberekana ngo dore barenze ku mateka barenze, kuki abo ngabo bahombeje za miliyoni bafite ibibazo birenze ibyo bireba abanyarwanda bose? Ni iki gituma bitureba twese bitari uguhara bikumuzungu umwe gusa cyangwa babiri? Mbwira impamvu bo bumva icyo kintu atari ikintu gikwiriye kwitabwaho. Ni iki gishobora gutuma bavata bashyiraho imbere y'urukiko ngo bavuge bati tugukurikiranye ibyaha bijyanye n'itegeko iri n'iri? Erega niko bigende. Buri umupolisi kugira ngo ushyireho ipinga agomba nko gusita itegeko rigufunga, ntabwo ari ukujya guterura mu nzu gusa ngo ngwino tuzaba tukubwira. Kandi noneho tubamenyereye ko bashyira ati bari transparent, bazana abantu bakoze ibyaha bakaberekana, kuki abo bandi bataberekana? Kubera yuko harimo ibintu birimo gucika muri kiriya gihugu, hari ibyo badashobora kuvuga. Sabe buriye mu bintu by'imiti n'ibindi n'inaha za pharmaceutical n'ibintu bihenda cyane, ibintu by'imiti y'amafarumasi. Urumva rero buriya bujura niho bakora ubujura bya COVID yenda kubika imiti n'ibindi, so harimo icyo kibazo. Rero ntabwo nabivuga nakubwiye mvugiye kuvuga bankruptcy iri hariya, ntabwo navuga ngacika ururondoko. Ndagira ngo ngaruke kuri ibi bintu tumaze iminsi tugarukaho by'uyu muryango wa Rwigara n'izi manza zihoraho bisigaye, noneho usigaye uberwa n'izari. Reka bumve urw'uyu munsi maze tuze ngaruka dukore ku komantere.
Dukomereze aho mu Rwanda, aho urukiko rw'ubucuruzi rwa Kigali rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza umuryango wa Assinapol Rwigara watsinze umujyi wa Kigali ku mutungo w'ubutaka uvuga ko wambuwe binyuranije n'amategeko. Ubutaka buri mu mujyi wa Kigali bwaje kwegurirwa ikigo cy'ubwishingizi ndetse igice kimwe cyabwo kikaba cyarazamwemo inyubako nini. Mu bujurire watanze umujyi wa Kigali uvuga ko ubutaka umuryango wa Rwigara uyitira butari ubwabo bwose, ndetse ngo wari utari wabwegurirwa ku buryo bwuzuye. Umugore wa Rwigara Adeline Mukangemanyi yari mu rukiko ariko yarahagariwe n'umwunganira mu mategeko. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
ababuranye mu mujyi wa Kigali basaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze giseswa kuko ubutaka bwatsindiwe na Rwigara butarubwe bwose. Bemera ko umuryango wa Rwigara wahawe ubutaka mu mujyi wa Kigali ariko ukaba ari kubwegukana burundu umaze kwishyura amafaranga yo kwimura abaturage bari bahatuye. Gusa nk'uko bivugwa n'umujyi wa Kigali ngo Rwigara yishyuye igice kimwe cy'abaturage abasigaye bishyurwa n'ikigega cy'ubwishingizi RSSB. Umuryango wa Rwigara ariko wo uvuga ko ufite ibyemeza ko wishyuye abaturage bose mu mwaka w'2005 ariko ntuhabwe ibyangombwa byo kubaka. Ku rundi ruhande umujyi wa Kigali nawo ukavuga ko ufite inyandiko zo mu mwaka w'2009 zemeza ko Rwigara yaratarishyura abaturage bose. Aha ni naho impaka zishingiye. Umuryango wa Rwigara uvuga ko utashira amakenga inyandiko za nyuma y'2005 kuko umujyi wa Kigali wari watangiye kwerekana ko wifuza kumwambura ubutaka. Uyu muryango uvuga ko wasohoye akayabo ka miliyoni zigera kuri 500,000 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ubone ubutaka. Ngo wasabye kwishyurwa niba ubutaka bwari bukenewe kuzindi mpamvu, nyamara gushyikirizwa miliyoni 6 gusa utemeye kwakira. Bahise biyambaza urukiko rwemeza ko Rwigara yambuye ubutaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umucamanza wo mu bujurire yasabye buri ruhande kuzana urutonde rw'abaturage rwishyuye ndetse n'ibimenyetso by'agaciro kishyuye buri muntu. Mu rukiko ariko uruhande rwa Rwigara rwagaragazaga igisa n'impungenge ku bimenyetso byagaragazwa n'umujyi wa Kigali. Barasa n'abadafitiye icyizere umwimerere w'ibi bimenyetso kuko bemeza ko uyu mujyi wakoze ibishoboka byose ngo ubambure ubutaka. Asina Paul Rwigara ni umunyemari wamenyekanye cyane mu Rwanda kugeza mu mwaka w'2015 ubwo yapfaga mu cyagaragajwe n'ubutegetsi nk'impanuka yo mu muhanda, nyamara umuryango we ukavuga ko yishwe. Urupfu rwe rwakurikiwe n'imanza nyinshi zishyamiranije umuryango we n'inzego z'ubutegetsi. Umugore we ndetse n'umwana we banafunzwe igihe kigera ku mwaka mbere yo kwanagurwaho ibyaha birimo kubiba amacakubiri. Mu mvugo yeruye bamwe mu muryango wa Rwigara bashinja ubutegetsi uruhare mu rupfu rwe, bakavuga ko yakomeje gutotezwa azira imitungo ye yifuzwaga n'abanyabubasha.
Ibi byaranshobora navuze ni keretse gusa kubya updatinga kubera ngo hari izindi usigaye unayoberwa n'imanza yendi zari zo kubera ni nyinshi cyane. Ni bya bindi twaze tuvuga tuti leta ubwayo hari naho igeraho ntigira ikimwaro ntigira isoni zo kumva ko ibi nabyo ubwayo bigayitse ndetse bitayigaragaza neza, kuko izi manza zose ndazizi cyangwa se twarazitangiranye twarazumvaga aho bavugaga ngo inzu ya ngo zaguye ku bantu marambisubiramo inshuro nyinshi ku buryo bisigaye biteye ubwoba ukuntu wumva nawe utangiye kwisubiramo. Ariko ibyo bintu byose barimo kuvuga ibyo kujurira baratsindwa tekereza no kugira ngo Rwigara atsinde urubanza mu mujyi, hari ni nko kuvuga ngo byose biriya ni nkuko n'uruhinja rushobora kuba rwacu urwo rubanza kugira ngo ayitsinde urubanza nuko n'uruhinja rwacu urwo rubanza. Ariko bakavuga batereka tu dragging tugende tubikurura kugeza igihe bazarambirwa hirya no hino harassment. Ibi ngibi nzabigarukaho mu buryo burambuye tumaze kubona cyangwa se icyo gihe bizongera mugani bazongera kutubwira update y'urubanza. ariko biteye isoni ntabwo mfite n'icyo nanabivugaho. Yabize ko nawe ubushize twabivuzeho ubushize, ariko izi manza ntabwo ari za zindi z'ejo bundi za koje banki. Ibi ni ibindi imanza za buri munsi cyangwa se z'ubwoko bwose kandi muri za jurisdiction zitandukanye. Izi manza civile, kriminele, ntabwo ushobora kubisobanukirwa. Reka niba ufite icyo wabivugaho Bwana Benon, reka nze nguhe ijambo mbere y'uko tujya kuri iyi reportage ya VOA ku bijyanye n'itangazamakuru.
Urakoze Jean Paul. Ibi mu by'ukuri iri ni ryo shingiro ry'ibibazo biri mu Rwanda, kuko burya cyane cyane uwo twumva ni ibibazo biri kwa Rwigara, ariko biragenda bikamanuka bikagera ku buzima bwose bw'igihugu, kuri ku Banyarwanda benshi bibaho, benshi batavugwa kuri ibyo bibazo bya ba Sabe wiyawe ukuriye kigo cy'igihugu kimiti no kuvuga ngo hari ibibazo byinshi bera mu Rwanda ariko uburyo biba managed ugasanga ni ibintu by'urukoza soni bitari muri by'ikinyejana 21st century ari ibintu yewe no mu kinye cyera ku gihe cy'i primitive cy'igihe cy'uki cyakera ibintu bitarakorwa gutyo bitaranashobokaga nubaga ibintu bikorwa nk'aho ari inzu y'umuntu umuntu arimo afata ibyemezo mu nzu ye igihugu kidafite bene cyo igihugu kidafite abaturage munazaguruka kifata ibintu kwinza bitekereza iki kibanza iki kiriho ubu ngubu barimo kuvuga if my memory serves me well ngengo ni cya kindi Rwigara mbere yuko apfa yari yaratsindiye umujyi wa Kigali ahubwo ufite kumuha kumwishyura noneho baragarutse bavuye mu banke bavuye mu byakoze banke ba iby'inganda z'amatabi byinshi ni ukuvuga ngo umuryango wawushyize mu manza iby'impapuro ngo z'impimbano za Diane ubundi yavugiye kuri WhatsApp Adeline avugana n'abavandimwe umwaka umwe ukinjira undi ugasohoka abantu mubahuza mu manza kwinjira gusohoka
buri cyumweru
ibyo bintu bifite ingaruka ku gihugu ku bukungu bw'igihugu mbere tutavuze kuri abo bantu toteza ubwabo igikomere ubatera frustration bashyiraho ibyo tutabivuze ku gihugu muri rusange kuri buri abantu batakaje akazi ntushobora kuba rukungangana bakoraga muri ibyo bikorwa by'ubucuruzi byakorwaga na Rwigara aho bose babuze imirimo imisoro yinjiraga yabuze imirimo tuzi ko bwo aho batwaye ntacyo bahakoresha hinjiriza igihugu ibyo bintu it's myopic ni ubuhumyi butuma umuntu kubera ubugome bwe n'imyumvire ye mikeya ahombye igihugu kigasubira inyuma mu buryo buteye ubwoba ariko ibi wakongeye ukabirebera ku nzego ku bantu bari mu nzego mu Rwanda cyane cyane z'ubucamanza abantu mu by'ukuri bihandagaza bakajya no gucira imanza abantu bakoze ibyaha kuri leta zabanje bavuga ngo kuki ibi byabaye mubireba mu gaceceka mukabyihorera abantu bakarengana bakicwa muri jenoside kuki ntacyo mwakoze abantu bamwe bakiregura bakavuga bati yewe bambwiye gutema ndatema kuko iyo ntatema nanjye bari kundima bakavuga bati ugatinya gutemwa wowe ugatema abandi nibyo turimo kubona uyu munsi noneho ahubwo aho abantu batotezwa inzego zose z'ibireba iz'ubucamanza zikabibona iz'umutekano zikabibona yewe n'iz'abanyamadini bajya gusenga buri gihe ku cyumweru na ryari bose bakabibona ntihave y'umuntu n'umwe ngavuga ati nyamuneka nimusigeho ibintu mukora ni umuvumo mukuru uri igihugu kuba mwarisha umuntu abasigaye mukabatoteza imitungo yose mukaba muyitwara yose mwarayitwaye uyu ni umuvumo ukomeye mukuru ariko mu by'ukuri ni ukundi gutsindwa kuba kurimo kugaragara ku nzego sosiyete sivile mu Rwanda cyane cyane cyangwa se n'izindi nzego zindi zari z'ubucamanza zo zaba iz'umutekano ntabwo ibi bintu abantu bakwiye kuba babireba ngo bashyiceke kuko ntawe bitazageraho murambivuga biri kwa Rwigara ejo bizajya ku wundi ejo bizajya ku wundi bwa bucamanza buzwi guca mu mategeko niba hari umuturage w'iby'undi hene uburyo aburanishwamo agahanwa ngo ni ubuzwi buciye amategeko n'ubundi Kagame yavuze butazwi budakurikiza amategeko ubwo budakurikiza amategeko nta muntu wakabaye yicara ngo aceceke abwemere kuba mu gihugu kuko ntabwo uzi abo bwagenewe nawe ubwawe bushobora kugeraho turabizi ko ubungubu hari abasirikare benshi bafunzwe duhora tubivuga harimo ba Rusagara harimo ba Tomo harimo ba Rugigana harimo abantu benshi bamwe bafunzwe ngo umwe yaravuze ngo undi yumvishije iyi radio ngo umwe ndebya icyo ni ibintu bitakibaho ku isi nta muntu ufungirwa ngo yumvishije iki ngo yavuze iki ngo yumvishije radio na ibyo ni ibintu bitakibaho bitafite abantu bishobora kwerekeza igihugu icyo ari cyo cyose ariko nyine aho bishingira ni hamwe impamvu bigishoboka impamvu bigikorwa bikabibi nuko hari abantu bamwe bibwira ngo umuntu akaza akavuga ngo hari ubutabera bumwe buzwi ariko mfite n'ubundi nkoresha butanditse budafite aho gukora abantu bagace icyo cyonyine cyari kuba ari ikintu cyari gutuma parliament ihamagaza president agasobanura ubwo bucamanza bundi aho gukorera itegeko bukoresha impeachment gahitibaho icyo cyonyine cyari gihagije ariko kubona baceceka ibi bintu biba ukabona umuntu ahohoterwa ugaceke ejo bizagenda bigere ku muntu wese igihe byabaga mbere turabizi ko ibibazo byose bigenda biba ejo bundi ba Patrick Nyamvumba bari bari mu buyobozi ubu ntabwo barimo bwa bucamanza butabaho niho bugenda bugera kuri buri muntu wese ibi rero icyo bigaragaza nta kindi nuko buri munyarwanda wese abagomba guhaguruka ibintu byamagana wakumva ngo kwa Rwigara bamerewe nabi ntibibe ikibazo cyo kwa Rwigara ahubwo kikwiye kuba ikibazo cy'abanyarwanda bose abanyamadini bagahaguruka byo kuvuga imana ariko badahaguruka ngo bavugire abarengane bahaguruke bamagane ejo hazaza rwose hazabacira urubanza hazabagaya amagambo yabo birwa bavuga n'ibiki byose bizaba impabusa kuko niyo badahagurutse ngo bahagarane n'abarengana batume igihugu mu by'ukuri kigira umutekano abantu babona imikorere nubwo bukene rwose n'aya madeni twavugaga ntahandi aturuka ntabwo ushobora kuba bene igihugu badafite uburyo bakora badafite imikorere igihugu gitekereba hanze gusa kugira ngo abariho kibone amafaranga abantu bari mu bucuruzi ari abantu bari artificial ibintu bihimbwa na leta bigakubitwaho bagatwara ibintu by'abacuruzi mu by'ukuri bari experience bafite ubumenyi mu bintu by'ubucuruzi bakabibambura akabiha abantu gusa kuko bazi kuvuga ibitariho babeshya bavuga leta ibyo yakoze n'ibyo itakoze ubucuruzi bukazamba nta nyungu n'imwe ihari nicyo gisubije u Rwanda inyuma abantu ugasanga ibintu biradogera ubukene ari ubukene ibintu biki ibi rero ni ibintu it's alarming Jean Paul aho nicyo gusa umuntu yavuga reka tubitege amaso aho bijyana
urakoze cyane Benon nk'uko nanjye nabivuze ntabwo tuzareka kubivuga nk'uko leta y'u Rwanda yenda ishaka kubigenza ariko iyo leta yo icyo isunika ibishaka ko abantu bageraho bakadivinga bakavuga bati turananiwe noneho igakora ibyo ishaka nubwo mbivuga muri ubu buryo ni ukuvuga ko yenda ari ibintu yesi ku Rwanda birasanzwe gukora ariko ku bandi bantu bari beza nabyo bintu ntabwo gaho tuzakomeza kubyamagana tuzakomeza kubyibutsa tuzakomeza kukangurira n'abanyarwanda nk'uko nawe ari mubikora kugira ngo abantu bajye bamenya ko nibwo buryo bwonyine bushobora gutuma yenda iherezo bizageraho bikageraho ku bijyanye n'ako karengane bakorwa ku buryo burengeje kuko hagomba kubaho ikintu cyo kwamagana ako karengane wavuze uti ni abantu benshi babikorerwa nanjye nkawe ahubwo ibaza uti niba bikorwa kwa Rwigara bivugira bazi kwivugira byagaragaye ko batashobora kutivugira nawe mbwira impamvu nako cyangwa umbwira abantu bandi uko bangana badashobora ko bavuga batinye cyangwa se bapfa bavuze batangiye kuvugira mu karere n'ahandi barafi ni benshi cyane uyu muryango wa Rwigara ni symbole ni ikimenyetso gusa ni evidence yonyine ariko ubundi abantu bo barashize abatavuga n'abashobora kwibeshya bakavuga bakabarapfuye ni benshi cyane deka nongere nibute ko ibi bintu leta y'u Rwanda ikomeza gukora iherezo rya ibintu bakora ntabwo birangira bitse cyane cyane ko bizwi neza ko ari akarengane bakoreye uyu muryango nta muntu nabwo umuryango wa rwego ushobora gutsinda urubanza mu gihugu nk'u Rwanda bahawe ubutabera nyabwo keretse bamaze kureba uruhande bakavuga ati ahangaha leta nta kintu iri buvugira ceceka ibi rero tuzabigarukaho ariko n'amahano ahoraho nicyo kibabaje sinzi impamvu leta y'u Rwanda itabona ko ibintu bigayitse cyane ndetse nkuko nabivuga ko bashobora kuvuga bati uyu muryango uzagira giving up bavuge bati murekeraho kandi iby'ubushize navugaga mvuga ni hari bimwe ugaragaza ko FPR ivuga ati harahongezeje iyo ngezaho yenda tugatangira kuba harimo disagreement cyangwa se harimo nka statements za contradicting na umwana akavuga ibi umubyeyi akavuga ibi hari aho baba bariho bagera bavuga bati yenda twike zacu zirakora ariko byagaragaye ko uyu muryango ari mugari cyane kandi ko bakomeza kwamagana akarengane bagahangana nubwo bazi ko nta butabera buhari ariko ari nako regime ikomeza kuba expose ndagira ngo nsoreze kuri iyi nkuru y'ikigereranyo cy'abanyamakuru navuze ni inkuru nziza kubakunda revolution cyangwa se bashaka impinduka ni inkuru mbi ku Rwanda reka tumaze tubumve dukore commentaire za soze kiganiro
Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ishamwe mpuza makungu gitaho ubwigenge bwo gutangaza makuru CPJ mu mpunyapunyo yemeza ko abamenyesha makuru bagera ku 293 ku isi yose ari bafunzwe mu karere ka Afrika mu buseruko n'ihembe rya Afrika ibihugu vya Eritrea, Ethiopia n'u Rwanda biza kwisonga mu biharurwamwo abamenyesha makuru benshi bari mu mvuto ibindi reka tubibaze umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Urikaneza
Ikiganiro cy'umwaka cyasohowe na CPJ kuri uyu wa kane cyerekana ibitigiriza gushyira ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12. Uwo muryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko umwaka wa 2021 wabaye mubi cyane kandi uruhije ku banyamakuru muri rusange ku isi yose. Kugeza kuri iyo tariki abamenyeshamakuru bagera ku 293 ni bo CPJ yamenye ko bari bafunzwe mu bihugu bitandukanye bazira umwuga wabo. Ubushinwa buza ku isonga ry'ibihugu bifite abamenyeshamakuru benshi bafunzwe bukaba bufunze abagera kuri 50. Hakurikira ibihugu bya Myanmar kiri wafunzwe 2026 Misiri 2025 na Vietnam 2023 muri Afrika turetse Misiri mu buraruko mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika abagera kuri 45 barafunzwe nk'uko byemezwa na Muzoki Mumo atwatsi PJ muri ako karere abaduha hanini na Ethiopia
at the top we have Eritrea which has 16 journalists behind bars a particularly disappointing figure for us
kwisonga haza Eritrea isamenyesha makuru 26 bari mu mabohero ibitigiri by'umwihariko byanaduciye intege cyane n'ibyo muri Ethiopia n'imiburiburi twasanze hamenyesha makuru 9 bafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi iki ni ikimenyetso cy'ukunyuka k'ubwigenge bw'itangazamakuru muri icyo gihugu kuva hadutse intambara kandi twamenyesha ko nubwo twemeza abanyamiburiburi 9 dukomeza gutohoza ku bandi banyamakuru bafashwe mu kwa 11 aho hatangazwa ibihe bidasanzwe
niko
yabwirwa ijya Amerika mu biganiro cyihariye umukenyezi yemeza ko n'u Rwanda rutoroheje amenyesha makuru 2021 ku bari bafunze umwaka uheze hiyongereye ko batatu
When we look at our region, another country where we find that things are not so good for journalists is Rwanda. In our data this year, we found that there were at least 7 journalists.
Turabya karere kacu dusanga ikindi gihugu ibintu atari byiza ku banyamakuru ari u Rwanda. Kugera ku itariki ya mbere uyu mwaka twasanze abagera kuri 7 bari bafunzwe. Hiyongereye ko batatu kubo mu mwaka uheze. Benshi muri bo bakorera urubuga rwa YouTube bagashikiriza canke bagahijamba abantu bashikiriza ibintu mu Rwanda bakora ko bagasha. Ingenzi yakoba rwose.
This trend is extremely worrying.
Avuga nka Muzoki Mumo President Paul Kagame amenyereye kandi ibyo banenga bimushikako mu nama y'abayobozi mu mpera z'ukwezi kwa 11 yari komojeho asanga hatobanza kwihutirwa gufunga mu gihe abantu bashobora kubeshuzanya ku makuru atangwa uko niko abisobanura Paul Kagame
cyane cyane ni ibijyanye na za social media bifite icyo bimaze wenda biha uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose byaba bibi byaba byiza ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo bitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa kino ujya hari akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati kwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we iyo niyo ntambara nziza ya mbere nko kujya impaka ntibubeshya akwiye kuba abakunyomoza
mu mataruki ya CPJ mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika ariko yemeza ko urubaho rwose rutirabura.
There are countries where journalists were imprisoned last year, where we didn't find any journalists imprisoned as of December 1 this year. For instance, we have Burundi, where the Iwachu journalists
hari ruga amyamakuru bari bafunga umwaka uheze ariko atanu umwe twasanze afunga uyu mwaka urugero hari Burundi habanyamakuru ba Iwachu barekuwe mu mpera z'umwaka uheze dufite na Sudani y'umanuko aho muri raporo y'umwaka uheze hari abafunzwe mugabo uyu mwaka nta numwe cyo kimwe na Uganda none izimpinduka zoba zerekana igicapo cyiza za muri byose mukomenyesha makuru muri ibihugu Burundi Sudani y'Amajepfo na Uganda habanamba kuko na hatamunyamakuru yarafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi abanyamakuru baracahura n'ibibazo bikomeye muri ibyo bihugu niko yemeza muri aka karere iruhande y'amenyesha makuru bafunzwe hari n'abishwe babiri muri Somalia bahitanywe n'abihebyi ba El Shabab hamwe n'umwe muri Ethiopia mu bafunzwe bose nta mukenyezi n'umwe arimwo mu gihe umwaka uheze hari babiri bo mu Burundi bari bafunzwe. Eloje urika neza ijwi rya Amerika.
Eloje urika neza urakinuye
wabyumvise rero sinzi niba hari na byinshi dukeneye kongeraho no kubitindaho ubwabyo no kugira ngo dukore record tube dufite igihamya tube dufite ibimenyetso ndagira ngo hamwe na kiriya cyegeranyo cya magnetic art barimo bashobora kuzafungisha bamwe mu bayobozi bamenye gufatira za sanction abayobozi b'u Rwanda nguhe commentaire zazimya kuri ibintu nta kintu kitabonye Benin kandi ikintu tutavuze kandi Kagame nawe arabizi neza ko adatandukanye na bete ko atari unique ko nawe ameze nk'abandi ibi bintu kumva bavuga ngo abanyamakuru mu Rwanda bafunze ni benshi cyane mu Rwanda bavuga ngo harimo benshi ngo 10 nabangaye byubara 50 cyambere cyo kujya bazaguha ikarita y'itangazamakuru biba byatwaye iki nabo bakaba abo bazihaye bongera bakayafunga ariko ndagira ngo komateriza kuri ibi ni operation ya indi bageraho bakibagirwa nabo bakavuga bati it doesn't matter nubwo twaba dukora against our own interest ni nako bimeze hariya mu Rwanda nubwo inyungu zacu twatuzibangamira ndagira ngo nguhe ijambo rya nyuma kuri iyi magambo magufi Benin komateri zawe isoza.
Urakoze Jean Paul nsoza kuri ibyo bintu bya Magnitsky na yewe ni bya US independence na nako demokrasi no nibyo by'abanyamakuru izo raporo zose zikomeza kuza zisohoka ibyo mu by'ukuri ni ibintu abanyarwanda bo bamazemo igihe bazi bavuga babamo babaraba gorwa ariko ibihe biragenda bihinduka mu by'ukuri ibihe biragenda bihinduka kandi Jean Paul ubundi icyo nicyo kintu abayobozi b'abanyagitugu batajya bamenya igihe cyose kigira ibintu byose bigira igihe cyabyo ufite igihe wavutse tuvuye no kuri Kagame ufite igihe wavutse ufite igihe wakuriye utangira ishuri igihe cy'ishuri kirarangira ujya mu kazi runaka ako kazi kararangira ujya mu kandi icyo gihe kirarangira igihe cyo kuba ku rugo kiragera igihe kiki hari n'igihe kizagera ukabuta kiri kuri isi so ugomba kumenya buri gihe cyose kugenda ugikoresha kandi cyose ukagikoresha mu kugira ngo mu by'ukuri ukore ibikorwa bifitiye abandi akamaro bifitiye icyo bigeze aho abandi ariko abatetsi b'abanyagitugu bafite ukundi ibihe bibabeshya bakibwira ko imbaraga bigeze kugira zo guhonyora nk'uko abarundi babyita cyangwa se kukandamiza abandi kwica kunyaga bakumva ko ibyo bihe mu by'ukuri babifite maboko yabo igihe cyose ariko ntabwo ariko ku isi bigenda mu by'ukuri igihe cyose gifite igihe cyacyo iyo utijwe imbaraga izo mbaraga ukazikoresha nabi ukazikoresha mu kwiba mu kunyaga mu gukora ibiki byose bitwara igihe gitoya cyane igihe kigahinduka icyo nicyo ibyo bihe by'impinduka byatangiye mu minsi ishize nibyo bikomeza ubu ngubu birimo kugana ku ndunduro yuko mu by'ukuri Kagame yananiwe kubyuka mu bitotsi arimo ngo amenye ngo time is catching up with him abakabaye babimubwira mu by'ukuri agenda abasunika hirya akigwizaho abantu bamuhuma amaso ngo ati komeza inzira watagiye toteza ubushatse wese icyo ushatse wese funga abo ushaka bose ntacyo uzaba ariko ibihe birimo kugenda bihinduka ubundi abanyarwanda benshi barimo kugenda bavuga ati ibi ntabwo bishoboka ntabwo twabyemerewe iby'ubucamanza bwanditse n'ubutanditse ntabwo twakomeza kubyihanganira amahanga atangiye guterwa isoni no gukomeza gufatanya na leta mu by'ukuri abasiga icyasha bakagawa ari ubu no mu bihe bizaza mu by'ukuri cyane ko nk'ubu ntabwo uheruka kumva abantu nka Bill Clinton bakandagiye mu Rwanda ntabwo uheruka kumva abantu benshi babirigeti bahoraga ngo ari inshuti z'u Rwanda hari ibintu byinshi byagiye biba cut off bitewe n'uko ibintu igihe cyageze ko ibikorwa bikorwa biba exposed ndetse bikagira iherezo ryabyo nk'aho ngaho wumvaga avuga ngo ikintu cya mbere nk'aba abantu bose bafunze mu Rwanda batangaza ibitangazamakuru ukabavaho ukajya kuri ba rusesa bagenda bagiye gutuma habaho izo za magnesike byose usanga Kagame arakubwira ngo abantu baharabika u Rwanda baharabika n'abanyarwanda ariko Jean Paul sinzi umuntu wari wahaguruka akagira icyo avuga ku Rwanda yewe umuntu waharabika u Rwanda se kereka avuze ngo rufite ubutaka butera rufite imisozi iteye nabi rufite iki ubwo ibyo nabyo abivuze avuga ati rufite ubutaka butera yaba ashaka solution zo gutuma yenda bashyiramo amafumbire n'ibiki byose uko niko wabuvuga n'abo Rwanda kuvuga n'abanyarwanda rero cyane kuvuga uti abanyarwanda ni abajura abanyarwanda ni abantu bateye gutya nabi abanyarwanda n'ubwoko bubi nta muntu nta munyamakuru nta munyapolitiki uwo ari we wese waba ufungiye mu Rwanda cyangwa n'abandi bose nta n'undi uvuga ibintu biteye gutyo ku Rwanda cyangwa ku banyarwanda icyo abantu bavuga baravuga ati ubutegetsi buriho bwakoze ibinibi bwafunze runaka binyuranyije n'amategeko bwambuye umuntu ibye mu buryo bunyuranyije n'amategeko burasoresha imisoro y'umurengera ku baturage ibyo se Jean Paul bihurira he no kuvuga ngo umuntu yavuze nabi u Rwanda cyangwa abanyarwanda kuki batabyita inyito yabyo bakavuga ngo okay umuntu yavuze nabi ubutegetsi bwacu ibyo bintu abantu benshi ntekereza ko babaye babifungiwe they can admit that and they can be proud of it babyishimira bakishimira icyo bafungiwe bakavuga ko ari ibyo bavuze banabyemera bahagaze ku byo bavuze ariko bashinja abantu ibintu bitari byo Kagame akaza ati abantu bavuga n'abanyarwanda abanyarwanda ntawavuga n'abanyarwanda abanyarwanda ahubwo abantu bose bavuze induru izo za magnesike zishaka gufatwa izo raporo zose zisohoka ziba zivugira abanyarwanda zivuga ati abanyarwanda bamerewe nabi bahagazwe ku ijosi ntibahumeka kibameze ate noneho bapfukamye ahubwo ubaguza guhumeka akaza ati banyarwanda ntimwemere ko hari ubavugaho akababwira ko batagomba kwemera aba barengera aho ibyo rero ntekereza ko ari imvugo yatangiye kera bagerageje gukoresha kera ariko time is catching up with them abari bashyigikiye bagenda bavaho abantu imbere mu gihugu baragenda bahindura ibitekerezo babona ko mu by'ukuri ubutegetsi ubwo bucamanza bwabo bwanditse n'ubutanditse ntawe butazagiraho ingaruka igihe rero naha Kagame kumenya ko ukuboko kwe kuguhohotera abantu no kubagirira nabi ntabwo gufite igihe kirekire kutararangirwa akoze Jean Paul Rahayi babunyumva
byatunganye nagerageza kubashakira iyo audio iriya yindi yari iri kuri mute ubwo rero ikiganiro kikaba gisoreje ahangaha nongere mbashimire bo twabanye muri iki kiganiro ni turashimye Jean Paul mfatanyije na Benon uyu munsi ikiganiro cyacu rero kikaba gishoreje ahangaha naho ubutaha mugire ibihe byiza aho muri hose
kwata nurunana tubitoza bato mu muco karande tubigire hambe abashaka intambara barindira ubusa Azira ubuhemu tureka amateka